Linash.
Good afternoon, Zimbabwe. My name is Captain MC Banana.
Linash Production.
Action. Paris. Richie King. Select the news.
Money Powinner.
Seiko. It is Tengiros. Iyo iti fara doin. Kizi kudonza chambu zema doin. Baba vaki maru kutengi sama doin.
Money Powinner.
Aya kapinga nge back to
kuna kile papo.
Ama kutama. Usunanga nisi kalas kunge mchama.
Iyo shot kile papo.
Kufash maka fuera sama. Kumangoma you foot.
Okay.
Okay. Shot kile papo. Hati wewe uri ngiros. Papo wa shumene iso wa kutaka slum.
Shot kile papo.
Kusati waka ende abroad. Kiwewe usina kone kwepa yore papo.
Shot kile papo.
Katira uka peka. Maya. Astora jini roka cheka.
Jaya.
Patipane pamuri kuleka. Baba. Urugu imbe ereka na kuseka.
Chakwana.
Damn. Munengi maku wanza kwopa.